Oula, oula, an dizo tije. Oula, oula. Wano kunse tulina masanyu manji, nebitunyigiriza biba bingi. Abantu balumwe mitima, ebintu bya lavu bibayuze mitima. Wano binyuma bitandika nebibowa bowamu byasobera. Ebizibu mu mukwano bingi, ne mu masanyu eyo bingi. Buli omu gw'osanga bikaba lulwe naye mu lavu byasuse. Ono mutima bagumenya, neyagumenya alina yabamumenya. Singa ndabye bizibu mu bantu bangi ebyo mukwano bye bisinga funya masanyu kamangi ago mukwano gega singa ndabye bizibu mu bantu bangi ebyo mukwano bye bisinga bizibu tobi chamu yaga buyaga ne mulavu mulimu abanyazo bunyazi nabagaga banyini banka baine bizibu na yera baguma bugumi oyo kolaba ochamu wakucholya na yemanya enkera wotoba enkata zisima mugongo gwo katimanya gwowo yagala mutima tomulumya mugambe ko kubiba bikuluma wati yafune kusanyu mu mutima ebyalavu byetaga kuyiga mfunya masanyu nga mangi ago mukwano gegasinga ndabye ebizibu mu bantu bangi ebyomukwano bye bisinga funya masanyu nga mangi ago mukwano gegasinga ndabye ebizibu mu bantu bangi ebyomukwano bye bisinga abantu balina ebizibu bingi mu mukwano abasinga banyigiriziwa bangi balina ebiroto mu gwo love disappointing mbuza bawakyabo ababerawo mwaka ku mwaka banyakiye abo abaludde mukwano nga temuli mu kusika muguwa temuli kulwana yadde okuyomba temuli kwensojja kwecyangacyanga nga ne banyigo yagigulukuka abantu balina ebizibu bingi mu mukwano abasinga banyigiriziwa bangi balina ebiroto mu gwo love disappointing